mwumva ni radio ijwi rya America ifugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya wa gasaro kaguraga umwihariko w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana nonge kwa ikaze kandi bashimira ko mukomeje kuba benshi mu kuri kiri kiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri sanga buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuza abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari n'abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise umudamu Aida Nyanzira utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Gaseke warangishaga abavandimwe be n'ababyara be bose hamwe bari 9 abo bana batanzwe n'ababyeyi babo aba bajyanye Burayi babizezaga ko bagiye kubashakira amashuri bakiga bakazitunga ndetse bakazanaramira n'imiryango yabo abo babyeyi batanze abana 10 umwe muri bo aza kwitaba Imana ariko amaze kumusore no kuvuga ko hasigaye 9 bari mu bihugu bibiri by'u Burayi ubu Faransa n'Ububiligi
agasaro kaburaga kabonetse
inkuru nziza kuri Aida Nyanzira wahamagaye ijwi rya Amerika shakisha abavandimwe be ni inkuru nziza kandi no kubabyeyi babo bana aribo nyira kwisanga Imakurata Uwimana Janvier na Itegeka Ishatse Claire agasaro kambere kabonetse n'umukobwa wa Itegeka Ishatse Claire yitwa France Donner atuye mu Bubiligi niwe waduhaye amakuru yabamye muri bene wabo avuga kubahawe ababyeyi mu buryo budasobanutse.
Hari ibintu byinshi byakozwe bidakurikije amategeko. Urugero, nk'ababyara banjye Aurore na Eleonore bahawe umubyeyi wari ukiri ingaragu wa mu Faransa. Kubera ko bigeze gushaka nuko twandikirana ndetse nashakaga no kujya kubasura ariko ababyeyi banjye hano ntibabishakaga babiburizamo iyo banyandikiraga amabarwa barayajugunyaga uko biri kose bari mu Bufaransa byo ndabizi rwose
maze gutega amatwi France Donne nahamagaye umubyeyi we Itegeka Ishatse Claire atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara mu mudugudu wa Nyamabuye ambwira uko yohereje abana be uhereye ku mukuru
ngiye nagiye nyine gushaka ubufasha bwo kugira ngo abone ko yajya agenda bamaze gusiba amaguru yombi ubwo ni umuntu nyine aba ashakisha kugira ngo arebe abamufasha nuko nyine icyo gihe njya gushakisha abantu bakugira barahambangira njyayo bajya kumusura barebye uko ameze bamushakira abaterankunga nuko bashatse abaterankunga rero abaterankunga bavuga ngo ntabwo kumufashiza mu Rwanda byakunda ubwo nuko yabone ko yijya kuko byari bigeranye cyane aho ubwo byakugira uko bimeze ngo rero baramusaba baramujyana iyo amaze kumujyana nyine ibyo ngo ageze ibyo yanga byanze kurya
mbere y'uko agerayo avuye i Gatagara umujyana i Masaka ninde wagusabye kumujyana i Masaka
njye ubwanjye ni njye wagiye i Masaka bisabye ubufasha kugira ngo bajye bamfasha kugera i
Gitega ugeze i Masaka wavuganye nande
yavuganye n'umubikira waho wahabaga
witwa nde
witwa Serivisi
hanyuma Edita yakwijeje iki
twagiye biraza kumukuri neza igatagara bamurebye baravuga ngo ntabwo bamufasha ngo byashoboka bamushakira umutera w'umuntu
ni uwo mubikira wamushatse
nabo nyine nabo ngaho imanaka babashaka ngo ni kubashaka kumukuri umutera w'umuntu rero baramugira ngo byari byo byose kugira ngo bamusaba kugira ngo bamujyane bamufasha ngo yongere ugende asane mu nzi y'ikinyarwanda ngo musabye gatangara na tugiye ne ratubira igihe hari hari neza kumwe ngo kubaza ndetse wari bindi no kuri ni muryango ubwo rero nyine baramujyanye abananiye baraza barabaza bati kubona tumenye tumugana no kugira umugaro kandi yari ariwe neza nimubajyane muzahite mwongera mubahiriza amaze kumenyerera ubanze gutwara abandi basaza be babiri.
Hanyuma igihe abantu baje bakakubwira ngo duhe abandi bana bawe usigaranye kugira ngo tubajyane tujye kubarerana nuriya, ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti aba bantu mpaye abana banjye babagiye kubakoresha iki? Ntabwo nk'umubyeyi nta kintu cyagukubise mu gatuza ngo uvuge uti aba bana banjye mbohereje?
Ni ko twabonaga nyine bari batubadufasha n'umwana nabo, kandi ngiye kubera uyu mwana ikintu yari ameze, nabonaga ibindi badutegereje mu bica atubwira ko nta kibazo bahita bagaruka.
Barakubwiye ngo bajyanye kumenyereza mukuru wabo, nibarangiza bazagaruka? Ibyo nibyo umubikira mama Edith yakubwiye?
Nyine barazaga bakatwigisha bakatubwira uko ibintu bimeze, kandi nawe wari buzi mubayemo n'ukuntu uyu mwana yamvunaga, navuze no kugira ngo agaruke asabayeho neza azananduke asazape adafite umuntu umutera ibihinga kubera n'ubuzima twari turimo natugena imiryango wacu ntiwayoberaga kwiga.
Ntabwo wigeze wibaza uti ababyeyi baje gutwara abana banjye b'abahungu Clement na Claude baturutse mu Bubiligi aho Francine arererwa, none abana banjye nabumvise mu Bufaransa? Ntabwo wigeze wibaza ukuntu bageze mu Bufaransa?
Nyine ibyo ngibyo iramubikira yatwerekaga inzira akatwereka ko ari byiza, ntabwo naje kumenya nyuma bimwe n'abandi bakozi, ntabwo ibyo narimenye nyuma, ntabwo nari nigeze mbikurikirana mbere.
Ariko iyo mutanze abana icumi bakava mu muryango umwe, numvaga ari umuntu bagiriye impuhwe ugiye kubarerera abana mwebwe mugasigara muri aho ngaho mvuga muti twarabyaye twabonye umuntu uturerera, cyangwa se mwumvaga ari nk'umuntu yenda ufite impuhwe za bihehe, ntabwo mwigeze mutekereza icyo kintu ko ushobora kuba ari bihehe igiye kubarerera abana?
Nyine twebwe kubera n'ukuntu mbere bajyaga bafasha bari aho ngaho za kabwiriye hose, ndabwiye mutabitekerezeho twavuga ko ari impuhwe. Nyine twavuga ko ari impuhwe twari tuzi ko ibyo babikora muri ubwo buryo, nubwo nyine hagati aho n'intambara yaje ikazamo itumenya amakuru, ariko ntabwo twari tuzi ko babagira ubugome bw'ubu.
Wigeze umenya uko umukobwa wawe bamufataga abo biyitaga ko ari ababyeyi be cyangwa abaterankunga?
Nanyigezaga nane se ko wari kubimfashamo yagiye ampunga simbo niko ivugana, ntabyo namenye nyuma.
Urashaka kuvuga mama Editor? Yaraguhungaga ntaguha amakuru y'abana kandi ari we wabajyanye?
Nyuma nyine yaje guhinduka aba mubi nyiberwa impamvu.
Ubu se iyo ushaka kuvugana n'umukobwa wawe Francine uba ubitewe n'iki? Nyuma y'imyaka yose urashaka kumubwira ko umukunda, urashaka kumubwira ko umukumbuye, urashaka kumubwira iki?
Ngewe nyine kubera ko yigeze gutuma haba abantu nibo baje baramudushikariza turavugana tuve n'ikibazo kuba kibazo, ubwo ngubwo nyine nabo nyuma yaho baza gukora ibintu bitari byiza, ndangije umwana wabaye musaza ngiye simba nzi kuvugana nawe, none umwana musaza we bavugana nabi umwana wundi gutya mfite nani wabona ashaka kujya avugana nabo arabyanga, none se baradusinyishaga kuri komine nitwari tuzi ibyo aribyo tuzi aribyo bitaga resepasi, nibyo bintu twari tuzi ibindi ntabwo tubizi.
Mwasinyiye resepasi?
Urabizi iyo umuntu ajya kugenda abanza gushaka ibyangombwa nibyo twari tuzi, ibindi byose ntabyo tuzi, ndetse nanize ibyo bamwereshaga nabyo nari nzi, nasoze ibyo bambwiraga.
Barakubwiraga bati sinyaha ugasinyaha?
Nyine njyewe ntabwo ibindi nari nzi.
Ntabwo uzi gusoma no kwandika?
Nabyumve rwose sinyiza. Muri make ku buzima nabanye n'uwo mwana nkajya mujya bigatagara iki byari ibintu byari byaranejeje umutwe, yaba uca inshuro nyingi ngandira ngo nabone uko ajya kwiga ngo mu buzima bw'abandi nanga ko yicara ngo mbese ubona babaye ibyo bintu byari bibereyemo.
murisanga. Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Twagerageje gushaka uwo mubikira mama Edita wafashaga abana bafite ababyeyi batishoboye akabashakira abandi babyeyi mu bihugu by'Uburayi. Twahamagaye mu kigo cy'ababikira baba Palotini bari Masaka bakabari bahari mbere y'umwaka w'1994 dusanga atagihari. Hano ndagira ngo mbashe imbere cyane amakuru baduhaye. Twashoboye rero kumenya igihugu arimo, ari muri Afurika, ndetse twamenye n'igihugu arimo. Turacyamushaka kugira ngo adufashe kumenya neza uko abana bagiye bashakirwa abo bitaga abaterankunga cyangwa se ababyeyi babarera n'amategeko yakurikizwaga. France Donner avuga ko ukuntu bavanywe ku babyeyi na n'ubu atarabyumva kandi yari afite ababyeyi akunda, ukuntu bahatiwe guhindura amazina ndetse musaza we bikamuviramo kubura ubuzima.
Pour moi, oui, parce qu'il n'y a pas d'explication, c'est qu'on arrive sur place, qu'on dit voilà ta mère, voilà ce que tu
fais. Kuri nta gisobanuro ndabona kuko iyo uhageze niho bakubwira ngo dore uyu ni papa wawe, uyu ni mama wawe. Ariko jyewe nari mfite mama, nari mfite umuryango. Ku bana nkanjye bahawe ababyeyi dufite imyaka 8 n'igice, tuba tuzi amazina yacu n'imyaka yacu, tuba tuzi ibintu byinshi, ariko tukagomba kubaho mu kinyoma. Abantu bakubwira ko ababyeyi bawe bakwanze kubera ko ufite ubumuga, nyamara atari byo. Ugasanga turiyubaka dushingiye ku kinyoma. Nari mfite umuryango wanjye, mfite babyara banjye na basaza banjye, nari mfite izina ryanjye kubera ko nanze ko barihindura. Ariko basaza banjye bari mu Bufaransa, hari Filipo, nzi ko Emmanuel yitwa Claude, icyo cyamuteye ihahamuka biramuhitana.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umugereka w'ikiganiro muri isanga. Itegeka ishatse Claire ese wenyine watanze abana, muvandimwe we nyira ku isanga Imakurata uzwi ku izina rya Fatuma utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara mu mujyi wa Kigali, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana bose yohereje i Burayi ari uko byagenze.
Hari uwitwa Isimana Antoine, ariko amazina aida nduva yarayagusobanuriye, hari ayo ntibuka ko nabonye barabivangavanze.
Kwa hari Mukeshimana Antoine, hakaba nande wundi
na Niragire, irindi rye ntabwo njya nshobora kurivuga, n'uwitwa Intabiragata. Ariko nashaka kukubwira no ku bandi bana ko abana benshi bagiye bampagurikiraho, ninjye wabareraga mu rugo kwa papa wanjye, ninjye wari ufite ubwenge butekereza.
Mbwira rero.
Kuko nari ndi mu rugo nyine, nari naratandukanye na papa w'abo bana. Mukuru wanjye ahita apfa adusigira abana bane, ninjye barebaga abo bana bane. Babiri bakuru babo nari narabashyingiye baje gupfa, bose narabakinguye. Abo nohereje hanze ni harimo bahagurikiye ku muryango wanjye nyine na papa wanjye witwaga Stefano Butorano. Ni ukuvuga ngo harimo Mukamasabo, bakunze no kubana n'uwo Niragire, harimo wabanaga na Niragire, harimo n'uwitwa nyina w'umuntu.
Nyina w'umuntu yitwa Neline. Hanyuma Niragire yitwa Aurore.
Yego.
Hanyuma Mukamasabo yitwa Eleonore.
Eleonore, yes.
Okay. Abo ni batatu. Abandi?
Abandi ni abavandimwe bari mu bo bita Simbe Tiene, niko numvise. Simbe Tiene ari umuvandimwe wanjye uri Muhanga, bose barerwaga mu rugo rumwe. Nabuze amashuri ariko ndwanira ko abana banjye bakwiga, ari nacyo cyatumye nabo bagenda ko nange natangije amashuri kubera ubushobozi buke ababyeyi banjye bari bafite banjyanye ku kigo kure sinize, ariko yo nize mba mbona yari ashoboye kungirira umumaro.
None se mbwira rero, mbwira tuganire ikibazo cy'abano bana uko bagiye ari icumi. Hari umwe wavuyemo nyakwigendera Claude. Nagira ngo usobanurire ninde waje ku kubashaka mu rugo ninde wakubwiye ati bano bana bampe mbajyane
mu kugenda kwabo nukuvuga ngo byari mu bufasha biturutse ne ku makomine kuri komine y'iwacu nayo ndabikubwiraho buri munsi kuko nge nayo nanze ko banagenda ariko habandi hagenda ufite ubumuga Francine Francine agezeyo kubera yari agize amaguru yombi yagiye nko mu rwego rwo kugira ngo wenda bashobore ko bamusuva bamuvure ko yageze bahita bamuca amaguru utuguru twe twari tumugaye ukuntu utashobora uburyo yari yaravutsemo noneho akigerayo ashobora kuba ati njyewe nsize abavandimwe kandi abavandimwe nsize mama ntazabashora numva nasikarana n'abavandimwe banjye tukabona uburyo dukomezanya urugendo nyine rwo kurera Francine niwe wabanje kugenda abisaba biba ngombwa yuko agezeyo atumiza abavandimwe be nari mpari ibyo byose narabirebaga
hanyuma se abana iyo bagendaga mwabahaga ababikira mwabahaga umuntu wo mu kigo cyo cya Masaka mwabahaga nde nyirizina ninde muntu wibuka wajyanye abana banyu
uwo nibuka hazaga abazungu nyine bari kumwe n'ababikira ariko cyane cyane hakaza abantu bakoraga muri icyo kigo harimo abitwaga bajani harimo n'uwitwaga Lisa yarapfi bamwishyize muri jenoside uko amakuru yampaye numvise ko uwari unabonaga neza yari umukobwa witwaga Lisa ariko Lisa baramwishe yapfuye muri jenoside niwe narivunze kubona aza mu bintu by'abana
uwo Jeanne ni Jeanne gusa cyangwa ni Marie Jeanne
ndumva ari Marie Jeanne kuko aruhagurukanye nimba ari we Jeanne aruhagurukanye n'umwana wanjye n'umwana umwe wivanje witwa Ingabire ndumva aruhagurukanye n'uwo Jeanne bashobora kuba baragendanye hari
hanyuma se iyo babatwaraga bababwiraga ko bagiye kubashakira amashuri kugira ngo bige kurakora abantu babakene bakavuga ati tugiye kubaho ubuzima bwiza cyangwa se babaga bagiye kubashakira abandi babyeyi
mu by'ukuri ukuntu wenda nabyumvaga kuko njye naburanye kuri komine y'iwacu Nyamabuye naburanye na burugumesitiri kuko bagiraga bati naramubaye se burugumesitiri aba bana bagiye nyine burugumesitiri arambye gatoma masubi yarapfuye arambye ati wowe urabona ko ufite umuryango munini kandi nta kazi ugira ko kurera reka abana bagende bajye kwiga babone ubuzima bwiza babone ubuzima bwiza bazagira igihugu akamaro kandi nabo bazagira akamaro babaga bagiye nko kwiga no kugira ngo babasoze
nagira ngo nkubwire ko abana banyu bagiye i Burayi bahabwa abandi babyeyi babarera babareze ni no mpamvu bahinduye amazina ku buryo bafite ababyeyi babiri nubwo bwose bemera ko muri ababyeyi babo ariko bafite n'ababyeyi babareze kandi bababwiye yuko mwababahaye mutabakunda ibyo ngibyo nibyo muza kumva mu butumwa bwa Francine
rero umva nkubwire ibyo kuvuga ngo twabahaye tutabakunda mu by'ukuri narize nubwo ntarangije secondaire ntabwo jyewe nubabondera ndi umubyeyi rwose nta byabaye nk'ibintu byo kuvuga ngo twaramatukuvuga ngo twabatanze tutabakunze none se ubwo ngubwo ko twebwe ababyeyi batureze tugakura twari kunani kurera abacu ntabwo ariko byari bimeze n'ukuri n'ikintu gitangaza ni uko n'ejo bundi nagiye kumva numva nk'uwo agiye nyuma wa Ngabo Nziza uwo nguwo yaraje abwira se yuko ngo abantu bababeshya ngo ababyeyi babo barapfuye ntibariho uriyo mpamvu batihutira gutaha mu Rwanda
bahagurukiraga mu kigo cy'imfubyi cy'i Masaka si byo wambwiye none iyo ufasha abana bawe uri umubyeyi ukabajyana mu kigo cy'imfubyi kugira ngo bahagurukire bajya ahandi ni ukuvuga yuko wiyambuye icyo cyubahiro cy'ububyeyi urabatanze abana nta babyeyi bagifite bahindutse imfubyi kuva muri icyo kigo cy'imfubyi bagahabwa abandi babyeyi bazabarera wowe nk'umubyeyi Fatuma
karame
nk'umubyeyi igihe wafashe abana bawe ukabajyana muri orufurina y'i Masaka wumvise yuko abana bawe ubivanyeho kugira ngo bazarerwe n'abandi babyeyi nibyo
njyewe reka nkubwire ukuntu numvaga byari bimeze ntabwo ari byo kuvuga ngo nari mbikuye kuko nari nkiri mutoya urumva ntabwo utari kuvuga ngo umuntu ngo abikuyeho kuvuga baravuga ko ari ubufasha bashobora kuba bafasha abana bagiye nk'imfubyi ntabwo byari kuvuga ngo bagiye nk'imfubyi yaba bari kugenda nk'imfubyi njye ntabwo mbara
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Icyo ijwi ry'Amerika yamenye nuko nubwo ababyeyi bareraga Francine ari France Donne bagiye mu Rwanda bakazana abandi bavandimwe be batatu bavuga ko baje kumumara irungu ntabwo barerewe mu Bubiligi ahubwo barerewe mu Bufaransa. Francine avuga ko yamaze imyaka ibiri yaranze kuvuga igifaransa kubera ko atashakaga kuhaba, nyamara bavuye kuzana basaza be bamubwiye ko nyina atabakunda.
Bagiye kumushaka ariko bambwiye ko igihe bageraga muri Afurika mama yabahaye umusaza wanjye, nyamara nibo bari bagiye kumushaka kugira ngo nshobore kuhaguma kubera ko ntabishakaga.
Ntibabwiye mama wawe ko washakaga kwigendera?
Oya, dikata ntabwo bajya bavugisha ukuri. Bavuye muri Afurika barambwiye ngo mama ntankunda, ngo ntakunda musaza wanjye, ngo n'ikimenyimenyi yamuduhaye. Kubera ko kugeza ahageze nari naranze kuvuga igifaransa.
Ah, wari waranze no kwiga ururimi?
Ah,
nibyo rwose, njyewe namaze imyaka ibiri itatu ntaravuga igifaransa. Sinabishakaga kubera ko iyo uhageze ukabona ukuntu bakubita abana, nanjye bankubitaga inshyi, ukabona aho bafata umutwe w'umwana bakamwubika muri wese, byari biteye ubwoba.
Agasaro Kaburaga.
Nabyumvise ko aba babyeyi atari bo bonyine bohereje abana i Burayi. Hari undi mubyeyi Louis Ngabonziza wavuzwe mu kiganiro byatumye ijwi rya Amerika imushaka kugira ngo twumve ko atari urw'umwe. Twaramubonye atuye mu murenge wa Shyogwe, akagari ka Kini na karere ka Muhanga. Yatubwiye icyatumye atanga abana be yari amaze gupfakara.
Nyina wabo yari amaze kwitaba Imana muri 1991, muri 1991 niho bagendeye. Bo noneho nyina wabo amaze kwitaba Imana nifashisha ibigo by'imfubyi kubera ko yaramfite akana kakiri gatoya k'uruhinja kari kamaze iminsi icyenda kavutse. Nako kariho kari Buraya kamaze gukura. Rwose niba ugira ngo amakuru asobanura ushaka kumenya mbere.
Yego.
Ntabwo bagiye Buraya ku bundi buryo, bagiye Buraya ku buryo mu kigo cy'imfubyi. Nyuma babona abaterankunga byo kumfasha kubera ko ari ntaho nari nsigaye. Mbega urazi, iyo umuntu yagize ikibazo yapfakaye aba ari mu bintu birebire cyane.
Birumvikana.
Nyuma babona abagiraneza bemera kubarira, mbega niko navuga.
Icyo gihe bagiye ari bangahe?
Babanje kugenda umutoya. Umutoya agezeyo mbega ni nkawe wabaye umuvugizi wa bakuru be.
Hanyuma baragaruka bakwaka abandi.
Ubwo bagarutse muri icyo kigo bari barimo, mbabwira ikibazo mfite mbega cy'uko nta bushobozi mfite ko bumva abana batanu kandi bakiri batoya. Ngo ababagira neza bari bajyanye uwo ngo mutoya barambwira bati tugiye kugushakira abandi baterankunga bashobora kuza kugutwaye ntaho ngaho tumufashe kukurerera. Ni uko byagenze, mbega nta kundi kundi, nta zindi mpamvu.
Abana bawe uko ari batanu bajya kurererwa i Burayi? Icyo kigo wabajyanyemo cyo mu Rwanda ni kihe? Cyari kiramagana he?
Cyari kiri i Masaka.
None se kugira ngo ufashwe n'abantu bari i Masaka ya Kigali, wari utuye Shyogwe ya Muhanga ya Gitarama ya kera, aho ngaho za Kabgayi, za Nyanza, za Gatagara, hari za Urufuri na hari ibigo bifasha imfubyi, kubera iki byagenze gute kugira ngo ufashwe n'ikigo kiri i Kigali?
Kugira ngo ufashwe n'ikigo cyari i Kigali ni uko nari umunyabukorikori mbaga biriya by'amashusho by'imitako mbega mpaga mbega njya gucuruzayo imitako
Wakiriwe nande ugezeyo numubikira numukobwa numuzungu numwirabura wakiriwe nande ugezeyo
ahari umuzungu nakunda gucuruza ibibazo
hanyuma mama Edita ntago wigeze uhura nawe
umwirabura hashize iminsi nyinshi ntago mbyibuka
none se wigeze ujya kuri komini urababwira uti ndapfakaye abana ngiye kubatanga bana burya ni aba leta utabana ngiye kubatanga nabonye abantu bazafasha kubarera
yogeti icyo kigo nicyo umubikira niwe wabimfashijemo uwayoboraga w'umuzungu
nabigufashijemo ariko ntabwo wigeze ujya kuri komini ngo usinye urupapuro uvuge uti abana ndabatanze
umutoya mutra niwe bansabye basi uramuduha tuzamurere namara gukura tuzamukugarura cyangwa nawe atagufashe mu bundi buryo amaze kugerayo umuriki niwe yafashe umwanzuro ati ndabona nabo bandi nkwiye kumushakira abaterankunga tubyumvikanaho nta kibazo rwose
mubyumvikanyeho nabo bana batanu urabamushyira nabo urabamuhereza arabajyana
oya bagiye bashaka abaterankunga mu byiciro babajyanye nk'umunyago bagiye bashaka abaterankunga
ariko wowe nta hantu na hamwe wigeze usinya urupapuro uti mbahaye abana banjye muzabanderere
oya niko bw'abaterankunga
abana bamaze kugera i Burayi barakwandikiraga bakakubwira amakuru yabo ukabona utubaruwa tw'abana bagusuhuza ubu bamaze gukura ni bakuru mbese muracyafitanye umubano mwiza murandikirana baragusura
baranshura
uko ari batanu uko ari batanu bose baragusuye
baranshura turavugana
abaje mu Rwanda ni bangahe
umwe niwe waje ariko bagenzi be barumuna be bamutumye ariko yaje mu buryo bwo kureba uko mu Rwanda hameze ansezeranya yuko bagiye kubwira abandi ko babona mu Rwanda ari amahoro bagiye kushaka ukuntu baza konsora bagiye kuza yitorona itera
agasaro kaburaga
aba babyeyi bose icyo bahurizaho ni uko hari umuntu wabashishikarizaga kohereza abana babo i Burayi niba hari umuturanyi wawe uzi wohereje abana i Burayi yabwiwe ko bagiye kwiga atari uguhabwa abandi babyeyi dusangize ayo makuru undi mubyeyi nawe watanze umwana umwe muri bari icyenda n'Uwimana Janvier utuye mu kagari ka Kinini umurenge wa guye akarere ka Muhanga intara ya Majyepfo umwana we Simbi Etienne nawe yamwohereje i Burayi muri za 90 Simbi Etienne ari mu Bufaransa umubyeyi we aratubwira uko batandukanye
batandukanye mbese hagati muri Jenoside 92 gutyo niho twatandukanye
mutandukanye wa byagenze gute wamuragije nde nikiwibuka
nyine kumuragiza n'umanseri witwaga Seridite niwe mbese waje arabatwara amaze kubatwara aragenda abacisha mu kigo cy'Imasaka abariho abari hanyuma barangije mbese mu Rwanda mu bibazo byari byahabaye bigejejemo hagati bakajya baza kubatwara abana nyine babashimisha kugira ngo babice
kugira ngo
hanyuma bigende nyine bazaga kubashimuta umubikira ngo abonye ko abana barimo kuza babatwara ahita mbese abacikisha n'ababariraga bose bose barabajyana bamaze rero kubajyana nyuma tukaje tubona udufoto twabo ndumva ida ifoto yara nayikwereke usibye ko n'ibindi bimwe byagiye mbese bibura gutyo kubera ibibazo byinshi umuntu yagiye ahura nabyo nuko ubwo rero nyuma yaje mbese kugira neza turaburana tuyoberwa amakuru
nagerageje kureba ku ifoto Aida yampaye ntago nashoboye kumenya Simbi kubera ko yari mu bana benshi nabonye abana bavuye Masaka yari mutoya abana bavuye Masaka narababonye ku itariki ya 13 ku kibuga cy'indege bajya kwinjira mu ndege bagana na Nairobi no mu Faransa n'abandi bagiye mu Butaliyani bari bavuye za Ririma Nairobi abo bana narababonye nabwo nagerageje kureba ku ifoto ariko ntabwo nshobora kumenya uwo ari we kereka nimara kubona ifoto ye ari mukuru niho nzashobora kumenya ariko abana bari bavuye muri izo za Rufurima zitandukanye bavuye mu Rwanda ku itariki ya 14 benshi narababonye najyanye nabo ariko nagira ngo umbwire mbere ko wari utuye igitarama ariyo Muhanga y'ubu uwo Seregita yakugeze hwate niba yari ari Masaka yaje gushaka abana b'igitarama gute kubyo atahereye Kigali
nyine byatewe hari abana nanone bari abamukuru wanjye ndetse wapfuye na papa wabo arapfa amaze gupfa mbese abo ngabo bose nibo batumye n'abandi bamwe miryango bagenda hamwe abo bana ibyiciro bibiri aba bene nyina Francina hamwe n'abo ngabo nibo batumye abacu nyine nanone bagenda gutyo bavuga ati reka bajye kwiga nibamara kujya kwiga bamenye ubumenyi bazabazamure wenda bazamure n'igihugu cyabo ubwo rero birangije hanatangwa bitiraho kugira ngo urabona ko n'ibihe bitameze neza reka tubarekure nyine bagende bige wenda nini tuzaba tukiriho abana bazamenye nabo bazamenye wenda imiryango na cyangwa nabo bimenye ubwo abana bagenda gutyo nyine
ariko ntabwo bababwiye yuko bagiye kubaha abandi babyeyi bari bababwiye ko babohereje kujya kwiga
nta babyeyi bari bavuze ko bazaba
ntabwo mwigeze mumenya yuko bagiye guhabwa umubyeyi mushya ukurera kubera ko nta wundi mubyeyi ufite
nawe ya twebwe bazaga kubandika basa nk'aho mbese ntuzi kompasiyo z'ubu basaga ngo ari nka kompasiyo mbese bakavuga ati barabatwara wenda wenda nibabona n'abatankunga ku mugani ntibabashe ariko twebwe ibyo ngibyo ntabwo twigeze ibyo dusinyira
uwo mubikira Seregita yari umuzungu yari umwirabura yari iki
yari umuzungu w'umutaliyani
mwari muzi ko bazaguma i Masaka cyangwa mwari muzi ko bazahava bakayoherezwa mu mahanga
nyine ko batubwiraga ko abana bashaka ko biga bakamenya ubwo twari tuzi ko bashobora kubajyana mu mahanga ntabwo ibyo ngibyo rwose twari tubizi twari tuzi ko wenda bazabagumana i Masaka bakabashyira mu mashuri nk'uko muri iyi minsi ya none babashyiramo gutyo bakiga
ibyo kujya i Burayi ntabwo mwari mubizi
ntabwo twari tuzi rwose ubwo urumva ko byaje nyuma babonye ko abana barimo kugenda babatwara babashimuta
kuva icyo gihe kuva muri 1994 nta kandi gakuru ka Simbi wongeye kumenya
nta kandi gakuru rwose twaragiye n'icyo gihe twaranashakishije tujya muri Waruje ariko Waruje yari Muhanga hariya bugufi n'akarere tujya no mu Wabikira b'Ikibingo za Ruhango ahose mbese tukabona nta kigenda nyine turabyihorera turisara
nta kintu bashoboye kugufasha kugira ngo bakubwire aho umwana wawe ari
nta kintu bamfashije rwose kuko bamwe bari baranigendeye nabo
nta nubwo bashoboye kukubwira aho Seregita aherereye Simbi Etienne mbere yuko yitwa Simbi Etienne yitwaga nde
yitwaga Simbi rwose noneho Etienne nibyo bana babatirije bari bose Masaka
bababatirije Masaka
nibyo babahaye bari Masaka banga ko bagenda mbese nta zina rindi bafite
ni ukuvuga ko iyo bageraga i Masaka mbere y'uko boherezwa i Burayi barabanzaga bakabatizwa
babahaga amazina
ni ryari mwamenye yuko abana babanza kubatizwa mbere yo koherezwa i Burayi
nyine abana bageragayo babona bafite izina rimwe ngo bagahita babatiza
Simbi yamaze kubatizwa warabimenye ko yabatijwe
narabimenye rwose none iryo zina nyine twahise tubimenya ko bamubatije nyine
mu bo wibuka babareraga nk'umwe cyangwa babiri ninde
hari uwitwaga Jeanne ariko indi zina rye ntabwo ndizi kandi uwo Jeanne nawe barajyanye bajyanye hanze yari umumama munini gutya yari mama niyo yari umukobwa munini rwose w'imibiri yombi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
abo bana bavuye mu kigo cy'imfubyi cya Masaka hafi y'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali barukuwe n'abasirikare b'ababiligi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 ku gicamunsi aya makuru tuyakesha Minuar yari ifite abakozi ku kibuga cy'indege n'ingabo z'ububiligi ku mugoroba niho bagejejwe ku kibuga cy'indege Kanombe bahita berekeza i Nairobi mu ndege ya gisirikare muri Kenya bashyizwe mu ndege ya Sabe nageze i Buruseli mu gitondo abo bana kimwe n'abari bavuye isake mu kigo cyitwa Les Érythrines boherejwe mu bitaro bya gisirikare birahitwa Nederhoverenbeek hafi ya Buruseli umurwa mukuru w'Ububiligi ibi biragaragara muri raporo yakozwe na Georges Selis wayoboraga ishyirahamwe Les Érythrines akaba ari nawe wasabye leta y'Ububiligi ko abasirikare bayo bajya kuramira abana b'impfubyi bari isake bazi kuhava bamwe boherezwa mu Bufaransa abandi bahabwa ababyeyi mu Bubiligi muri abo bana harimo Lucie Ingabire ariko nk'uko bikunze kugenda ku bana bahinduriwe amazina n'amateka ntibyoroshye kumubwira ko afite umuvandimwe we yarabwiwe ko nta wagira cyangwa se yarahawe abandi Keri Hitimana avuga ko bavukana yamwandikiye ibaruwa n'ugiye kuyimusomera
kuwa 27 mata 2021 akarere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye ku muvandimwe wanjye nkunda cyane Ingabire impamvu ukumenyesha ko ndi kugushakisha na musaza wawe uvandimwe wanjye Ingabire Rukia wandikiye ngira ngo nkubwire ko ufite akababaro kenshi ko kutakubona mfite icyizere cy'uko kikiriho uvandimwe hashize imyaka 30 ngushakisha nta kunagize kugira ngo umenye amakuru yawe ndetse no kumenya uko ubayeho yo mu mahanga mu by'ukuri muvandimwe wanjye mbabajwe cyane no kutakubona kuko badutandukanyije kera muri 1999 ubwo mama yari amaze gupfa mukecuru wacu ari we witwaga Nyiramata Mesteri yaje kukujyana mu rugo iwe ko nta handi twari bwerekeze umubyeyi wacu witwaga Mukasango Marita amaze gupfa nibwo bakujyanye ikibinza ko mu kitabo cyari Nyabisindo ubu ni mu karere ka Nyanza arakurera maze yaje kubona ko nta bushobozi yari afite kuko icyo gihe yari afite abana 9 nawe urimo maze nibwo yigiriye inama yo kugushakira muterankunga wazakorera ugakura kugira ngo nawe uzibesheho cyane ko yari amaze kubona ko tubaye ipfubyi tudafite kirengera nibwo yaje kujyana i Gatagara harererwaga abana bamugaye icyo gihe ndetse n'ubu maze gushyikiriza umusosiyari witwaga Madamu Umurerwa Marie Mambu icyo gihe uwo musosiyari yakiraga aba hose yaba ari abamugaye ndetse n'abazima batishoboye nibwo Nyiramatama yaje kugutanga maze hashize igihe kingana n'ukwezi aza kukumva nk'uko bakujyanye mu mahanga wowe wari umwana muto cyane kuko wari utaragera n'imyaka 5 icyo gihe yabonaga makuru yawe ariko nyuma bigeze mu 1993 mu mpera z'uwo mwaka ntiyongera kubona amakuru yawe nibwo mu Rwanda habaye Jenoside ibintu byose birabura ntiyongera kubona amakuru yawe nanjye naje kurerwa mu kigo cy'ipfubyi bita Home Dr. Bosco Docho Tamakara kijyanyemo na musaza wa mama icyo gihe byaragoye kubyakira kuko natekerezaga ko gusize mu muvandimwe wanjye naje kuhava ntangira kugushakisha ariko kubera ko nari muto cyane icyo gihe byaragoye cyane yibaza uburyo bya kubona bikanyobera cyane ko ari wowe nari nsigaranye. Nanone naje gushaka mukuru wanjye ari nawe musaza wawe witwaga Rukundo Yves, ariko nawe ntabwo byigeze bishoboka kuko navuye mu Orufere nasanga nawe yarapfuye. Murubona ababaza ndetse mbura naho bamushyinguye biranyobera. Nabyo biranga ntabwo mu by'ukuri nacitse intege kuko narakomeje gushakisha byifashishije ikigo cya Gatagara kuko ariho umukecuru yakugejeje, naho baraduhakanira ko ntabyo bazi ndetse babwira ko uwo mwana batamuzi. Nasenga Imana cyane kugira ngo imisurire aho bakujyanye, maze abantu bari bazi situwasiyo yaberaga i Gatagara babwira ko bakujyanye muri Belgique hamwe n'abandi bana harimo n'umuturage bitaga Kamunazi Mariseline. Mwembi byaratugoye kugira ngo tubashe tubashake kuko nta makuru yayo twari dufite. Mu by'ukuri by'abavandimwe ni birebire cyane ko ubu nandikiye ibaruwa bya ndende kuko nari nabuze n'aho mbera kuko mfite agahinda ko kutakubona. Byibuze ngo menye ko umuryango wawe bamwe na bamwe bakiriho abandi barapfuye. Reba nka nyogokuru wawe yarapfuye mu mezi abiri ashize. Muvandimwe nkimara kureba iyi baruwa wamwandikiye niba ukiriho unyumva uzihutira kusubiza kugira ngo umutima wanjye utuze kandi nkizo muyego kuko nzakubona nzashimana wo mu ijuru. Ni wowe nsigaranye rero fasha uboneke kuko ndagukumbuye nubwo ibyakurangaga byacitse byose, ariko ufite icyizere ko uzagaruka. Ndagukunda cyane mushiki wanjye kandi na mukecuru yagukundaga cyane. Ndagusabye winderera niba uhari. Sinarangiza nashimi abagize uruhare rukomeye mu buzima bwanjye kugira ngo ubamenye nawe uzabashime. Ndashimira Home Dobosco Doce Tamakara, ndashimira cyane umudamu witwa Felicite ukora mu karere ka Nyanza mu kigo cy'ubutaka ndetse Rurinda Ben wo muri New Generation Huye n'aba New Generation bose bihuye ndetse n'ab'i Kigali barakoze cyane ku buzima. Ndabashimiye cyane by'umwihariko ndashimiye ijwi rya Amerika namwe mwakoze akazi katoroshye cyane 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 Venuste Nshimiyimana witanga cyane. Imana iguhe umugisha utagabanyije cyo nakwifuriza ndetse n'abo mufatanya kudufasha. Mbaye mbashimiye cyane muvandimwe wanjye niba uhari nawe ugira amahoro y'Imana. Imana nziye
Thierry Hitimana ndagushimye kandi ndagukomeza. Ndashimira kandi Ministre w'Ingabo w'Ububiligi Ludivine Dodondeur ukomeje kudufasha kumenya ijana ku ijana Lucia Ingabire wari yavanywe mu kigo cy'imfubyi cy'Isake mu cyahoze ari Prefecture ya Kibungo n'abasirikare b'Ababiligi.
Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro muri Sanga mu mwihariko wacyo Agasaro Kaburaga. Uyu ni umwanya w'abashakisha ababo duhere kuri mu Kabutabana Gertrude utuye mudugudu wa Kangondo ya kabiri akagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera muri Kigali.
Mukandanga Tereza aba yaravukiye hari muri komini Masango umwakarere ka Nyanza majyepfo.
Mwatandukanye ryari? Mwatandukaniye he?
Yagiye muri 94 yahunganye n'abantu yari umwana muto. Ubwageze iyo ngiyo abo bahunganye baramuta afonda ubuzima wenyine aza kumenya ubwenge aza gutanga nimero zacu hashtag irabizana tuza kujya tuvugana muri 2009. Ubwo nyuma nimero nza kuyibura nawe ntiyongera kumpamagara ubwo tuburana gutyo.
nukuwa ko kuva muri 2009 kugeza magingo aya ntabwo murongera kuvugana
biturongera kuvugana
icyo gihe muvugana yari mu kihe gihugu cyangwa se mu kahe karere kishi
akarere nigeze akambira gusa yambira ngo ari mu uwo mujyi wa Congo Brazzaville ntabwo nari ndisimpaza
ambira
ngo niwacururiza ntabwo yansobanuriye ahantu yabaga hari
ariko yakubwiraga ko ari muri Congo Brazzaville hari abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'Amerika bari i Brazzaville hari abashobora kuba bari mu murwa mukuru Brazzaville nyirizina abandi bari zo za Pointe Noire nawo n'umujyi mukuru abandi bashobora kuba bari ahitwa Buenza cyangwa se bari mu majyaruguru kurahitwa Likwala aho bari hose bumva ijwi ry'Amerika nka musaza wawe niba kumva yakugeraho ate
muzaza wange rero wotereka wenda baya afite nimero yanjye akongera akamubaza tukongera tukavugana ko yambwiraga ko ashaka kuyatsa uburyo bwo kuza kugaruka mu Rwanda ngo ariko yabibuze ubwo ndi kumva ukuntu yazashaka ikintu yaza wenda kwishinga ase bakamuzana ibyo yakoze azantanga hano i Kigali kuko mama wari yariye mu majyepfo ubwo rero byaranye gutyo turi mu nzira zo gushakisha ikintu yaza ariko ubwo bayakiriho
Gose telefone zawe nazikenera tuzazimuha kugira ngo muvugane kandi tuzagerageza kumushaka ahari aho muri Congo Brazzaville kugira ngo tubahuze mushobore kongera kuganira kandi umufashe kumuhuza na nyina ndetse abasange mu Rwanda nk'uko abyifuza
Nikuri muramukunda kuko na mama we nawe aba mbazaba mbwira ati wowe uri i Kigali nta kuntu nzavuga ntabwo tuvugana kubera nta n'inomero yose ngifite kubera kugenda umuntu ahindura amasimukadi nta nomero yo ngifite ariko wabaye akiyifite yampamagara
kandi ndagushimye cyane kongera kwizera ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga
abakozi ni hano bamugize
agasaro kaburaga
undi wifuza kumenya irengero ry'umuvandimwe we ni Mutesa Bernard utuye mu murenge wa Nyarugenge akagari ka Kinyange umudugudu w'Ubumanzi mu mujyi wa Kigali
umwana ndangisha ni umwana mu gikuru umwana yitwa Diyonso nkaba naramenye ko hari andi mazina bari baramuhaye yitwa Uwitije Karima Diyonso nyine umwana rero yabuze cyangwa se yajyanywe mu Butaliyani mu gihe abana bahungishwaga intambara bavanywe i Nyamata ahahunze hari ikigo cy'umupadiri witaga Gesi yari umutariyane yari afite ikigo cya Riosferna kiza imfubyi aho ngaho i Nyamata niho babashije guhungishiriza abana hanyuma mu gihe gitoya babatwara mu Butariyane
uwo mwana Diyonso mupfaniki
uwo mwana ni mwishywa wanjye kuko yari umwana wabyarwaga na mushiki wanjye nakurikiraga yitwaga Mukayiranga Marie Chantal uwo Mukayiranga Marie Chantal yishwe yazize Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane
uyu mwana yaba ari mu bana bavanywe mu Rwanda ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane 1994
ntabwo nagaragaraho neza kuko ntazi ibyiciro abana bavanywe mu Bugesera bajyanwa mu Butaliyani ari byo bibaye ari icyiciro kimwe yaba ari ayo mategeko bibaye ari ibyiciro bitandukanye wenda hari ntabwo habamo gushidikanya kuko ntabwo nzi n'igikuri amatariki abana bagendeho cyane ko nanjye sinari mpaze
kuva muri 1994 kugeza uyu munsi wigeze ugerageza ubundi buryo bwo kugira ngo umugereho
uburyo nagiye ngerageza ni ugushakisha amakuru nagiye nshakisha amakuru nifashishije bamwe mu bagize amahirwe yo kubona abana ababashije kubonana nabo ababashije kuvugana nabo ndetse n'abo basura ubundi nanone nigeze kubaza amakuru y'abana bigeze kuvanwa mu Butaliyane ku busabe bwa leta ngira ngo y'u Rwanda bazanwa mu kigo bitaga Fred Nkunda cyabaga i Muhanga i Shyogwe ariko ntabwo nigeze mbasha kubona turasi mu by'ukuri yanyereka ko uwo mwana arimo kugeza na n'uyu munsi rero turacyashakisha dutekereza ko ari amahirwe yo kuba yakiri Italiyani niba kigali.
Ntabwo wigeze ugerageza kumenya aho uwo mupadiri w'umutaliyani aherereye kugira ngo abe yagufasha kumenya aho Lyonso aherereye?
Hari igihe nigeze kuba nkorera i Nyanza. I Nyanza aho ngaho hari umupadiri yibuka amazina ye, twabashije kuganira nawe w'umutaliyani. Ndakumubaza amakuru y'umupadiri Mingestore nawe yari yarasuye umutaliyani, hanyuma ambwira ko uwo musaza padiri yashaje asa niba amaze gutakaza kontorore, nta bintu yibuka nta marerezoma. Nyuma yaho naje kumenya ko yitabye Imana mu bihe bya vuba. Urumva rero nta komunikasiyo nigeze ngirana n'uwo padiri ndetse ku buryo ari kubasha kumenya ngo abana bafitwe nande bari hehe.
Mutesa Bernard, ndagushimiye cyane kuba wizeye Agasaro Kaburaga ikiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Tuzagerageza kugufasha uko dushoboye. Dusoreze kuri Beatrice Mukamudodo wo mu mudugudu wa Kirwa, akagari ka Nyakabanda, naho ni muri Kigali.
Ni umwana wanjye.
Mwatandukanye ryari?
Twatandukanye 94 twari dutuye Kireho bita muri Nyaruguru. Yego rero twatandukanye i Karama muri Butare niho twari twahungiye. Kero cyaradutse nyine nkajya nkusoseka munsi y'intebe nagakuba mutera amabuye baza kutwinjirana, abantu baragwirana na Musafa ndamubura. Twebwe dusohotse nyine baduhungishije abari basigaye, ubwo naho yatakaye ariko nizera ko ariho, kuko mfite icyizere ni ukuri uzanzakishiriza.
Yari afite imyaka ingahe Fifi?
Irindwi n'igice. Yari mu cyiciro cya kabiri primaire. Papa we yitaga Sanza Wadangana Kereta, ariko we ntakiriho, yashaje vuba ariko. Hanyuma bo babye undi umwe, hari uwitwa Vedasita Mungara Karama, hari n'uwitwa Alfonse Nshimiye Umukiza, ariko ubwo yamenyaga Alfonse cyangwa Vedasita. Hari n'uwitwa Beata Byukusenge. Mukuru wundi wabo yitwaga Rufusina yarataje. Ngiye muri icyo gihe. Ariko namenye ko atakiriho nyine.
None Fifi nibakiriho ubu yarakuze, ni ikihe kimenyetso yari ameze ate ku buryo n'uwaba yamubona yavuga ati uyu mwana bavuga hano ni uyu nguyu?
Ikimenyetso yari afite ni uko yari afite utwenye tw'inyinya. Ubundi nta bundi busembwa yari afite. Yari akiri umuti nkuko yaba angana sinange sinakumenya, ariko mubonye namubenye.
Kuva icyo gihe mutandukanira Karama, hari abandi bantu mwari kumwe icyo gihe baharokokeye?
Hari abandi bagiye barokoka, ariko twari mu yindi komini, urumva baharokokeye. Ntabwo mbazi bagiye barokoka ariko bati urumva ntibabonanye nawe nabo. Ariko mfite icyizere, numva nizeye ko ariho pe. Ntekereza ko haba yenda hari ubaje gusaka intumbi, hakaba hari umunyabugiraneza wasanga kataraho nakaba kaguye kari munsi y'iyo ntebe, yenda kagahungana kakagumya kakagenda. Numva ari byo nizera ko atari, sinzi niba ari, ariko numva ngiheka ko yaba ari mu bihugu byo hanze.
Kandi ko kubera ko yari akiri na mutoya, ashobora kuba atibuka neza aho akomoka kugira ngo ashobore kuhabwira uwo muntu waba waramubonye akamugirira neza.
Yari akiri muto, ashobora no kugenda akibagirwa, urumva n'ibintu byari biriho ashobora no guhungabana. Ntiyibuke, ariko mu by'ukuri numva nizeye ko ariho pe Imana nibijyamo. Kandi ifatanije namwe rwose abanyamakuru, ndumva nizeye ko uri umunyamakuru waho ngaho muri Amerika.
Tuzagerageza kugufasha uko dushoboye kugira ngo uyu mwana Fifi nyina w'umuntu Antonia ashobore kuboneka. Aka Gasaro Kaburaga tugashake tukabone.
Nagukize neza reka guha umugisha.
Urakoze cyane, nawe umunsi mwiza.
Yego, ni ukuri namwe murakoze cyane, Imana ibagire neza.
Murakoze.
Ego mama.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
inkuru dusorejeho ni ibyishimo biheza nde Tadeyo washakishwaga na mushitiwe Gertrude mu Kankubana yabonetse niwe wa mbere ushakishijwe binyuze ku ijwi ry'Amerika akaboneka mu gihe cy'amasaha 28 ari i Brazzaville muri Congo. Uyu allo
allo
biheza nde
abandi kukumba
uraho neza
turiho cyane
ni twavenuste nshimiye Imana ndi umunyamakuru ku ijwi ry'Amerika. Amakuru yawe?
Amakuru ni meza none ubwo ndi kukumva.
Nari nguhamagaye kubera ko mushiki wawe Gertrude Mukankubana yahamagaye ijwi rya Amerika yifuza ko twamufasha kugushaka tukamenya aho uherereye.
Ubu warahe
ari mu Rwanda nagira ngo muguhe muvugane gatoya. Tegereza gato hanyuma muguhe muvugane. Oui, allô?
Waramutse.
Oui, waramutse, madame. Mukankubana namakuru.
Neza.
Ndi kumwe na musaza wawe Bihezande, nagira ngo na warakumva ari kuri telefone, nagira ngo niba Bihezande niba umwumva ni musuhuzanye.
Mukomere.
Allô.
Allô. Ndi kukumva.
Waraho Tade.
Mukomere, amakuru yanyu.
Uraho, umeze ute. Nari ngukumbuye, nari narakubuze rwose ariko Imana iraduhuje, abavandimwe baraduhuje, Imana ishimwe.
Niki Imana ikora nyine?
Turaho na waraho, abandi baraho, twese turaho.
None ubu urahagana he?
Ubundi I Kigali nyine ahandi naho agatwaye agatuvugana mba niho nyine. Iyo tuvuganye buriya nyine tuzatugumya tuvugane. Abavandimwe na barakoze rwose ni ukuri nabashimye kuko ntabwo nari nzi ko twakoza kuvugana.
Nta kinanira Imana.
Ntacyo.
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere, uru wa mbere, uri igitego.
Ndashimira cyane ishyirahamwe Le Petit Mais rifite icyicaro mu Bubiligi rifasha impunzi ziba mu nkambi ya Kintele muri Congo Brazzaville ryadufashije kugera kuri Biheza nde. Ndashimira n'umuyobozi w'iyo nkambi n'umufasha we bakomeje gufasha Biheza nde n'abandi bagira neza benshi bamubaye hafi kugeza ubu. Aha niho ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga kirangiriye. Mukomeze mutugezeho amakuru, dufatane urunana dushaka bo bana tumenye irengero ryabo. Agasaro Kaburaga dufashe tugashake kazaboneka. Mukomere mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Kuko twabonaga nyine bari batura dufasha n'umwana nabo kandi ngiye kwereka umwana ukuntu yari ameze nabonaga ibindi badutegerwe mu bica akubwira ko nta kibazo zahita bagabo.
Hari abandi bagiye barokoka ariko twari mu yindi kome numva baharokokeye ntabwo mbazi. Bagiye barokoka ariko bati urumva ntibabonanye nawe nabo, ariko mfite icyizere numva nizeye ko ariho pe. Tekereza ko haba yenda hari ubaje gusaka intumbi hakaba hari umunyabugira neza basanga kataraho na kabakaguriye kari munsi y'iyo ntebe yenda akagahungana kakagumya kakagenda. Numva ari byo nizera ko atari sinzi niba ari ariko numva ngiyeka ko yaba ari mu bihugu byo hanze.
Asenze Imana cyane kugera ku ishurire aho bakujyanye maze abantu bari bazi situasiyo yabera kigatagara babwira ko bakujyanye muri Belgique hamwe n'abandi bantu.
Hari ibintu byinshi byakozwe bidakurikije amategeko. Urugero, babyara banjye Uhoh na Eleonore bahawe umubyeyi wari ukiri ingaragu wa mu Faransa kubera ko bigeze gushaka nuko twandikirana ndetse nashakaga no kujya kubasura ariko ababyeyi banjye hano ntibabishakaga babiburizamo iyo banyandikiraga amabarwa barayajugunyaga uko biri kose bari mu Faransa byo ndabizi rwose
Ça, je suis sûre et certaine.